Somaliye, gudaha Somaliye. Gududan u quruxu da badanin, gudbi waga aladin. Gududan u quruxu da badanin, gudbi waga aladin. Somaliyeed, gudaha Somaliyeed, gududan u quruux badan, gudbi waga aladin. Gududan u quruux badan, gudbi waga aladin. Waxayna ku gariin, deyankood buga tagin. Waxayna ku gariin, deyankood buga tagin. Barashada hidaha iyo, barashada gaarinimo. Dircelisna aan lahayn, hoy hoy, dircelisna aan lahayn. Waxayna ku gariin, deyankood nooga tagin. Waxayna ku gariin, deyankood uga tagin. Garashada hidaha iyo, qabashada gaarinimo. Garcelisna aan lahayn, ah, garcelisna aan lahayn. Tan ugu xeeranti calafku igale hoy anna tan ugu xeeranti calafku igale gobanni mana aan u qirayo gullaan kuma hadsha gobanni mana aan u qirayo gullaan kuma hadsha tan ugu xeeranti calafku igale ah anna tan ugu xeeranti calafku igale gobanni mana aan u qirayo gullaan kuma hadsha gobanni mana aan u qirayo gullaan kuma hadsha قول لا كما هاتشا